xafiiska hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan xuquuqda aadamaha ee suudaanta koonfureed ayaa soo saaray warbixin cusub oo ay ugu magacdareen cadaadis xoog leh, taasoo eegaysa xadidaadda nidaamka dimuqraadiyadda iyo madaniga ah ee suudaanta koonfureed. hay-adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay xafiiskeeda suudaanta koonfureed ayaa ku eedeeyey hay-adaha ammaanka ee dalkaasi iyo mas-uuliyiinta dowladda xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha, jirdilka, abuurinta, gacanka hadalka iyo faragelinta shaqada warbaahinta, bulshada rayidka ah iyo kooxaha siyaasadda. madaxa xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha suudaanta koonfureed Barney Afako oo warfidyadada kula hadlayay magaalada Nairobi ayaa sheegay in xadgudubyadan ay saameyn ku yeelanayaan shacabka si aan kala sooc lahayn.
We've continued to find this year that the state is attacking journalists, activists, and even ordinary citizens, particularly anybody who dares to discuss issues that the authorities may deem either sensitive or to be critical of their positions. Reprisals include intimidation, harassment, violence, beatings, sexual violence against women, arbitrary detentions, and torture.
warbixintu waxay iftiimisay weerarada joogtada ah iyo kuwa aan la xakamaynayn ee ka dhanka ah saxafiyiinta iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee gudaha iyo dibadda suudaanta koonfureed oo ay ku jirto dhibaateynta dhanka internetka. sida warbixinta qaramada midoobe lagu sheegay, hay-adda sirdoonka waxa ay faafreeb ku samaysaa qoralka wararka dhexdiisa iyada oo wakiilo u diraysa halkaasi si ay u eegaan waxa ku jira amaba nuxurka inta aan la daabicin amaba aan la baahin. warbaahinta fadhigoodu yahay meel ka baxsan dalkaasi ayaa sidoo kale loo geystaa xanibaado dhinaca shabakadda ah iyo weeraro dhanka internetka ah. natiijooyinka cilmi baarista waxa ay daaha ka rogeen in siyaasiyiinta, kooxaha mucaaradka ah iyo kuwa u dooda xorriyadda hadalka, taasoo ka dhigaysa in ay dadku ku adkaato in ay fikirkooda dhiibtaan maadaama dadkaasi ay dowladdu beegsato. maamulka koonfurta suudaan ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in ay si qasab ah dadka dhaleecaynaya ugu wareejiyaan wadamada Afrika, taasoo keentay dilal looga shikisan yahay. Morris Mabayor oo dhaleeceeyey dowladda suudaanta koonfureed ayaa laga soo afduubay gudaha dalka Kenya bishii February, waxaana la sheegay in loo kaxeeyey magaalada Juba ee caasimadda suudaanta koonfureed, halkaasi oo uu kula kulmay jirdil. isku dayga lagu doonayey in aan ku helno wasiirka warfaafinta ee suudaanta koonfureed Michael Mukwege si uu uga jawaabo eedeymahan ayaa lagu guuldareystay. baarayaasha qaramada midoobay waxay ku eedeeyeen xadgudubyayaasha in ay ka dambeeyaan adeega amniga qaranka ee suudaanta koonfureed. Commissioner Afako waxa uu xusay in hay-adda sirdoonku ay adeegsanayso tabo uu ka mid ah kuwa ay adeegsanaysay dowladda dariska ah ee Suudaan ka hor intii aanay labada dal kala gu'in.
Now the primary instrument of repression in South Sudan is the National Security Service. And we found that many of the tactics that they used mirror those that were used by the regime in Khartoum when the country was still part of Sudan. For example, South Sudanese still use the term ghost houses to refer to the clandestine detention facilities which are notorious for torture and enforced disappearances. This is the same term and this is a practice that was used in Sudan when the South and the North were still one country.
suudaanta koonfureed ayaa xorriyadda ka qaadatay dalka ay dariska yihiin ee Sudan sanadkii 2011. warbixintan qaramada midoobay oo ka kooban 70 bog ayaa la soo saaray iyada oo xilliga kumeelgaarka ee Suudaanta Koonfureed uu ku dhow yahay dhammaad iyada oo la filayo doorashooyin la qorsheeyay bisha December 2024.